Yama, ya, Sasha man, Olaka, nikipenda nimependa, chicken alive, Roma wreck, ya, and Olaka, to the mass pack, special for you, sad writer, take this story, we love you.
American, nikipenda nimependa, magumashi mwanzo mwisho mtoto nike sasa menda, nilitamani kukupenda kama tunda.
My lady, mimi nilikupenda wewe, nilikupenda sikuhitaji uchezewe.